Tēnā koe, te tingane e Levi. Anei rā, ko ngā kai tātaki. Aho, te kura kai papa Māori o kaiko he no roto mai o te rohe, te pū o te whike, ngā puhi nui tonu. Anei rā, ko ngā kai tātaki. Ko ai tō ingoa nohia?
Ko Aparahama Kupa tōku inga, no kaiko e ahau.
Kia pai, kaiko he in the house. Ko ai tō ingoa nohia koe?
Konea tōku ingoa no kaiko e hoki ahau.
Ko tēnei tō tau whakamutunga, ki tēnei o ngā kaipapa, is this your last stand for te kura kaipapa Māori o Kaikohe at Te Tai Tokerei Festival?
Ai.
Did you feel you did a good performance, Ehua?
Hioki nei whakaro, ai.
Ai? Ai. Did you have whānau and friends in the crowd today, Ehua?
Ai.
And did you enjoy seeing them? Did they give you that extra kaha to push through your performance today?
Ai.
So did you feel you left everything out on the stage?
Yep.
So what's coming up for you guys in terms of, you know, you are year 13, what's in the near future for you guys? Get out of Kaikohe?
Yeah, well, I'm Mormon, so I'm planning on serving a mission for my church.
Yes. Ngā mihi nui kia koe me tō kaupapa ihoa. What about you? Are you off to university or anything like that?
I'm only a year 11.
Oh, aroha mai. You're so grown up and so mature. Aroha mai ihoa. He kupu whakamutunga wai ki ngā hunga e whakarongo mai ana e mā takitaki mai ana. Any final words?
Kia ora.
Kia ora.
Kia ora mo te mā takitaki a tātou. Add us on Instagram, @upi_cooper. Kia ora.
There you go, add him up on Instagram, whānau. Ngā mihi nui kia kōrua, ngā kai tātaki, te manukura wahine, te manukura tāne, mo tērā o ngā kapa, te kura kāpapa Māori o Kaikohe. Ko hei tēnei kua ni mā Akiha e whakatauana.